Democratic Alliance ithi ifuna ukuza ukuthi yiziphi isombululo esheshayo ngqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi uSusan Shabangu asenazo ngodaba lwakwaSASSA. I-DA ithi izobhalela ikomiti elibhekele udaba lwakwaSASSA ePhalamende ukuthi libize uShabangu azochaza phambi kwePhalamende ukuthi usehambe wafikaphi. Leli qembu lisho kanjena njengoba imibiko yeSABC ithi isikhungo esiholela abantu ezipesheni kuleli uSASSA sesiwushintshile umqondo ngokuqeda ubudlelwane ngokusebenzisana nenkampani iCash Paymaster Services. Inkantolo yomthetho sekelo yanqoma ukuba uSASSA abuqede ubudlelwano, kanti iDA isikhiphe statement esithi izobhalela usihlalo wekomiti uRosemary Kapa ngesicelo sayo namhlanje. OweDA uBridget Mahlangu uyachaza.
We don't know whether it's true or false that they might not be terminate the contract with CPS, which is the reason why we are saying the minister needs to come through to the portfolio committee to actually explain to us what is entailed in her decision to cancel the tender for cash payments.